Dear God, I want to take my time and pray for my country, Kenya. I want to pray for Kenya. I want to pray for all the victims that died in this war. Rest in peace. I want to tell my people that everything is gonna be okay. K now. V-O-K. Bless my country. Yeah. Nina mengi ya kusema sijui nianzie wapi, hata nikitazama sasa leo ni saa ngapi. Tulipiga kura maisha ikabadilika, hata mzungu auliza mikabila gani. Naenda kwa duka kununua gazeti fulani, mwenye duka anyuliza umetoka wapi. Najibu Kenya, auliza we kila fulani. Naingia ofisini Top News, Odinga na Kibaki, wengine wao hawajui Afrika ni wapi. Kanaongea uongo, Mungu samahani. Kenya had a reputation kuwa nchi ya amani, nchi ya safari, kahawa na majani. Si Kenya tulisaidia nchi majirani, sa majirani watusaidia kuleta amani. Si Kenya tulisaidia nchi majirani, sa majirani watusaidia kuleta leta amani. Tulipoteza mtoto wako kwa vita, maisha ni safari, wakati wetu utafika. Pamoja tuombe Mungu ajue tuna shida. Negotiations to end, hoping this will bring the war to an end. Pressure from foreign nations pushing them. I'm like a point eight with a solution ourselves. Together we can build the nation ourselves. I'm not a politician, I'm not a preacher, I'm a human being like you, we are just creatures. Why should I waste inflammatory statements? Love is a subject that's in the hatred. Red Cross delivering food and blankets, they found dead bodies, dropped in the magic. The company need more wood to make more casket. Every day not the funeral, ashes to ashes, dust to dust, rest in peace, amen. Tulipoteza mtoto wako kwa vita, maisha ni safari, wakati wetu utafika. Pamoja tuombe Mungu ajue tuna shida.
Everything's gonna be okay.
Your parents were killed,
now they left alone.
They set your house on fire, you ain't gonna hold. God is with you, he'll never leave you alone. Let me talk to the young people with the future. Kenya needs us with the future leaders. Dear Kenya, I can feel your pain. There we cost you, we are to blame. Si tuungane pamoja tujenge taifa. Sikiza kwa makini wimbo wa taifa. Na tukae na undugu, amani na uhuru. That's why Mau Mau walipigania uhuru.